turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miriwe nshuti bakunzi muri kumwe natwe mu biganiro vy'uno munsi hano muri studio y'ijwi ku ijwi rya Amerika Washington DC. Muri kumwe na Jo Diane ni nahaje ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga mukunda mucumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi turabaramukije abatwumva bari mu burere butandukanye b'u Rwanda muri kumwe twumva ku 104.3 FM ijwi rya Amerika dusamiraniramwo mu gihugu cyose cy'u Rwanda Uganda mu karere ka Kisoro naho nyine muratwumva tanko manzi turi ku FM 88.9 ya radio ijwi riyobora ku isi hose turi live kuri wezitatu akaburungu radio yacu wa akaburungu.com adresi ya Facebook yacu, YouTube, Twitter na Instagram ni VOA radio yacu. Ikaze muri isanga ino munsi.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izuba rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranyo aho bitatu.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kuri kizwi cya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze urararitwe buri munsi saa 10.
Muri isanga y'uno munsi rero nuko mwabonye ku mbuga ngurukana bumenyi zacu zitandukanye na batumiriye umunyarwandakazi Barbara Umuhoza ayuka kwandika igitabo yise Shaped. Barbara mwicho gitawa la garuka ingene ya shuwe kuyubaka biciye mu bitandukanye yaciyemo kuva akiri muto kugera ino saha yaciye muri vinsi ahunga ahuye mu Burundi yavayo aja Uganda ahatandukanye. Barbara Umuhoza afite imyaka 36 ni pasteur n'umusemuzi yabigize umwuga n'umuhinga mu byo gutanga amakuru n'umenyeshamakuru arafise ivyo akora ku mbuga ngurukana bumenyi ziwe zitandukanye araza kubitubwira. N'umugwiza atunga afise uruganda rukora amabuji amotesha amazu. Ugo ruganda rwitwa Lasia Scented Candles akaba afise na sosiyete ikora mu byo kumenyesha amakuru yitwa Ecla Communications. Barbara rero ikaze ku ijwi rya Amerika kandi wakoze kutwemerera ko tuyaga ukinjiza mu buzima bwawe imiliyoni n'imiliyoni z'abakunzi bakurikira ijwi rya Amerika. Sicoroshe kugururira ubuzima bwa abantu bangana gute. Ikaze ku ijwi rya Amerika Barbara.
Murakoze cyane Diane, murakoze kumanya mu mpaye.
Kumeze gute ngaho i Kigali mu Rwanda?
Meze neza i Kigali turakomeye.
Hambavuye kugushimira ko utwugururira ubuzima bwawe kugira ngo tukumenye zimbike gutumba uko abatandukanye bakubona hirya no hino. Ande no gushimira ko wahaye ijwi rya Amerika kopi igitabo cyawe naragisomye ndagisubiramo. Ni igitabo ugisomye atabura ko umuntu atigira na gato. Imbere ko tuja mu chat byo bitandukanye, Barbara, icyumviro cyo kwandika igitabo Chef cyavuye he?
Ntangira kwandika ntabwo natangiye ntekereza ngo ndandike igitabo. Mu by'ukuri ndabyibuka twari muri lockdown cyangwa se guma mu rugo muri COVID igitangira mu Rwanda muri 2020. Noneho hari mu kwezi kwa gatatu twisanga turi mu nzu tudashobora gusohoka. Isi ntabwo yari iza hirya, nta muntu wari uzi ngo bizarangira, nta muntu wari uzi ngo tuzasohoka, nta kintu, nta ejo hazaza umuntu yabonaga. Kugira ngo rero mbashe gusunika iminsi, kugira ngo mbashe kuguma meze neza, navuze nti reka ntangire kwandika ibitekerezo byanjye, nandike ibindimo mu mutwe mu mutima. Nuko ntangira kwandika ari dokima, ariko kwandika ibitekerezo atari 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 kuvuga ngo ndashaka kwandika igitabo cyangwa ngo bizarangira ari igitabo byatangiye ari grafi igitekerezo
hama icyo gihe wandika ibinyuranye mu buzima bwawe wari ufite intumbero y'ibyo wandika wandika iki muri rusange kugira ngo uzove muri ibyo bitekerezo birinde bishuka ku gitabo byagenze gute
ukuntu rero byaje kugenda natangiye nandika urebye na natangiranye na chapitre za nyuma z'igitabo cyashitswe noneho izo chapitre nziha inshuti yanjye irazisoma nanditse ndibuka nanditse page nk'eshanu mu munsi umwe mbihaye inshuti yanjye irambwira iti ati baba iki ni igitabo ati ahubwo subira inyuma wandike ibyo byose wibuka amakuru yose wibuka ku buzima bwawe ukuntu wavutse ukuntu wabayeho ukuntu wakuze subira inyuma noneho ubihe umurongo ubihe structure aba ariyo ukurikiza dore turi muri lockdown nta muntu uzi igihe azasohokera nta muntu uzi igihe bizarangira hanyuma turebe niba bizavamo igitabo ariko ibintu bifite potansiyeli yo kuvamo igitabo subira inyuma rero ntangira kwandika ubuzima bwanjye ariko ntakubeshye byane ntabwo navuga ngo nzaba umwanditsi w'ibitabo natekereza ko nshobora kuzakora ngeze nk'imyaka 50-60 mbaye umupasiyone nuko biza gutangira gufata umurongo gutyo birangira bibaye igitabo
turaza kubigaruka ko Barbara igana muri Isanga ubundi ku gihugu cy'Amerika turakunda ko duha umwanya munini abakunzi bacu akaba aribo baba baza gusumba twebwe turasaba turindiriye baduhaye amanimero ya telefoni reka tujye ku mirongo yo itandukanye yacu tubanze twakire abaturindiriye turahera kuri Rurangwa Emmanuel uratwumva urakumva Emmanuel Emmanuel uratwumva turumva na Emmanuel muhinga bw'ijuma tayi kuratwumva muhinga bw'ijuma batugeragereze babadusiye ko abo biko biratuma bijuangarara cyane kuko twumva tutari ko turashobora kumvikana nuko rero Barbara mukwinjira ko duturabanje ku murongo wa telefone bicaye batanguye uzurandika ibitandukanye hama biravuyemo igitabo wagiye gufata intumbero yo guca wandika ku buzima bwawe ryari hama kuki wanditse ku buzima bwawe imyaka 30 icyo dwari ufite imyaka 30 nini
yego icyo gihe nari mfite imyaka 34 ntangiye kwandika ntera ku itangiriro cyangwa se uko ubuzima bwanjye bwatangiye ibyo ababyeyi bambwiye ibyo nibuka uko nakuze aho twanyuze nubwo kuri iyo etape cyangwa se aho ngaho byari bitaravuga ngo ibi ni igitabo kigiye gusohora ariko ndangije kubyandika kubishyira ku murongo kuko twamaze muri lockdown ngira ngo amezi nk'abiri cyangwa atatu hafi atatu ndavuga ngo ibi bintu mfite izi paje icyo gihe nari mfite paje 90 kubera ko nabihinduye akazi nahise mbihindura akazi ndavuga ngo ntisafa kugira ngo mu mutwe hagume hameze neza numva ko mfite akazi nkora reka njye mbyuka nandika nk'umuntu ujya ku kazi ariko afite akazi ko kwandika noneho ntangije tuve muri lockdown za paje zose zitandukanye ngiha inshuti zanjye nk'ebyiri eshatu zitandukanye barazisoma barambwira ati ariko ubuzima bwawe buri interesant buri interesting ni ibintu watangiza abantu bagasoma bakaba entertained bikabashimisha cyangwa se bikabafasha bikabahugura bikabaha no kwitekerezaho reka ibi bintu tubihindure igitabo aho rero dusohotse nko muri lockdown ya kabiri kuko narandikiye iya mbere n'iya kabiri bigeze nko muri October gutyo novembre nibwo twavuze tuti ariko ibi bintu reka dukore proje y'igitabo byitwe ko ari project turimo noneho turimo kwandika igitabo tugiye kwandika igitabo nta kindi tugiye gukora nibwo rero iyo process yatangiye kuvuga ngo ibaye igitabo ariko njyewe nandikaga mvuga nti mfite akazi nkora ntabwo turikire ko bizaba inkuru kandi icyo gihe nanjye ubwanjye navuze ko ndi mutoya nanjye se dasohora igitabo gute ariko abantu bose mpaye manuscript bakagisoma bati eee iyi ni story ni inkuru yo kuvuga wayivuga
ego ari muri general ndakamutayivuge nagize amahigwe na aragisomye uratahura ibitari bike kuri nosi uratahura wiroranishije ko nawe nyene ugatahura ariko nko muri make gabafaha harabakuzi ku biganiro byawe bitandukanye harabakuzi usemura kwa gitwaza n'ahandi hatandukanye ubundi yo nkuri ubuzima bwawe uwo yivuga muri make ku bwawe uwo yivuga ku iki nkuri muri mu gitabo muntu gusaba kuvuga byose ariko uhondre gato kubatwumviriza Barbara ni muntu ki atwigira gute n'ico gitabo
Barbara ni umuntu ugizwe n'ibintu byinshi Barbara ni produit y'ibintu byinshi ni produit y'ukuntu yarezwe muri famille ni produit y'ubuzima yabayeho ni produit y'ubuzima yabayeho y'ibana i Burayi ni produit y'ubuzima yabayeho agarutse mu Rwanda ni produit yo kuba umukozi mu rusengero kuko nahakoraga nk'umukozi a temple ndi umukozi full time ibyo nabyo bifite ibintu byinshi byanyigishije mu buzima Barbara indiha iyo forme nagiraga ngo abazasoma iyo nkuru batazareba inkuru yanjye gusa ahubwo nabo barebe inkuru z'ubuzima bwabo nabo babashe gusobanukirwa ko n'amakodi y'ibintu byinshi ariko ni ibyo bintu banyuzemo bishobora kubafasha bishobora no gufasha sosiyete kubera ko ubuzima ukuntu twaremye Imana ntabwo yaremye umuntu ngo yibane wenyine twaremye kugira ngo dufatane dufashanye tugendane tubane dukundane tukorane ubuzima hamwe nza gutanga inkuru yanjye yes ni inkuru y'ubuzima bwanjye ariko objectif si uko tureba inkuru ya Barbara objectif ni uko abantu bahindukira bamaze gusoma icyo gitabo bakagifunga bakagishyira hasi bo bakire bakavuga bati ese harya ubuzima bwe nabayeho bwangize mu ntoki ese ikindi cyo peke je suis maintenant what I am right now how can it help sape eje comment byafasha umuntu gute experience zanjye zishobora kugira undi muntu zifasha njyewe nasangije experience inararibonye ritoya mfite kubera ko ndacyari muto hari n'ibindi byinshi cyane nkiga ndakigira no ku bandi benshi ariko abafite ibyabo nabo ese babitekerezaho ese dushobora kwiga kwa presia ibyiza n'ibibi twanyuzemo tukiga uburyo noneho tubisangiza abandi tutavuga ngo nagize agahinda nishwe n'ibi napfuye gutya ariko se urwo rupfu waciyemo cyangwa se ibyo bintu wabayemo byakwigishije iki ese icyo kintu wize wakingira Barbara ese Barbara yabwira Diane ese Diane yabwira Barbara kubera ko Diane nabwira Barbara biramufasha muri avenir ye ejo he hazaza ese nusoma shape aha reka turebe ngo mu gitabo nusoma shape kuko muri shape mvuga ukuntu nagiye kwibana i Burayi ndi umwana mfite imyaka 15 umwana w'umukobwa ntangira kwibana ese nk'ababyeyi uyu munsi bashaka kohereza abana babo hanze kujya kwiga kandi yego ni byiza yego ni igitekerezo cyiza ababifitiye ubushobozi ese bafite amakuru y'uwabibayemo ngo ababwire ibibazo biri muri urwo rugendo ababwira ukuntu solitude yo kohereza umwana to solitude umwana azahura nayo probablement izabyara na depression ese arayiteguye ese yateguye umwana donc shape ntabwo ari inkuru yanjye gusa shape nayanditse mu buryo ishobora guhinduka inkuru ya buri muntu wese kugira ibintu bibazo nari mvuga akantu gatoya koko i Burayi ni itware yo kuntu nagiye kuba ariko noneho gafasha ababyeyi bari kohereza abana hanze by example iyo ni shapitire harimo shapitire zitandukanye ariko objectif ni uko umuntu arangije gusoma shefu yitekerezaho akibaza icyo byafasha mu buzima bw'abantu
uko biri kose abasomye igitabo urabibona ko muri ubwo wose uravuga ukadutwara mu ngagara ibitungura iki urumva ko uragaruka mu bwana bwawe kandi bigatuma n'ugisoma yitekerezaho yibaza ati ya njye kijya gihe nari mu biti nanjye reka twakire Daniel hama turagaruka kuri shat Daniel ikaze ku ijwi ry'Amerika no muri isanga Barbara yaje twamubasumiriye uhereye ga Daniel
murakoze cyane Diane nitwa Daniel nk'uko mubusuzi mbereye Nyamasheke ruharambuga mu burengerazuba bw'u Rwanda
ndi kumwe na Barbara rero akabazo kuri we
ya Barbara na mwigishe rwose no afite akazoza afite umushinga mwiza kandi uryoheye urubyiruko so nagiraga niye mubaze mu byukuri we mu bihe rugendo rwamubereye ibiti bizagaragaye kuko urubyiruko kenshi kugira ngo twandike igitabo ni ibintu bitabyoroshye pe ni ibintu bitabyoroshye turumva yabaye umusitari mu mugwiza atunga ese mu byukuri we yabigeze gute n'izihe mbogamizi yagize ese mu by'ukuri niye havuye imbaraga zisa n'izimufasha kugira ngo agere kuhageze kuri ubu ngubu uyu munsi
murakoze Daniel ngaho Nyamasheke mu Rwanda bahanda gusubije mikro wishure Daniel
yes urakoze Diane kandi Daniel urakoze kuduhamagara ukaduha n'ikibazo cyawe yes urugendo umuntu ahera ku busa agera ku bintu bikomeye cyangwa se byizwa cyangwa se bigaragara ko bikomeye amaso y'abantu ni urugendo rurerure ni urugendo runaniza umutima ni urugendo rutoroshye ni urugendo rutoroshye ku bantu biteguye gufata urwo rugendo rwose kuko hari abantu bapesera gufata za rakuzi za shortcut njyewe ntabwo nafashe shortcut ni urugendo rwamvunye ariko navuga ibintu bibiri cyangwa bitatu byamfashije ikintu cya mbere cyamfashije ni imana kwizera imana nizera ko imana yandemye ifite uyu mugambi mwiza ifite n'ibikorwa byiza yandemeye gukora kandi izanafasha kubikora ni donc kwizera gushingiye mu gutekereza ko niyo ngize inzozi iyo ngize hayavu iyo ngize ibintu ushaka gukora mpita nizera ko imana ntabwo ari igihe wazihaye izi nzozi si igihe wazihaye ibi bitekerezo si igihe wabyihaye sasa imbaraga zabimpaye cyangwa se imana muri ka yanjye kuko nizera imana imana yampaye izi nzozi reka sinzibagirwe cyangwa ngo nzisuzugure izamfasha izampuza n'abantu bakwiye kuzimfasha abantu bakwiye kunyumva imana tuzabigendana icyo ni icya mbere icya kabiri cyamfashije ni uguhora niteguye ijambo no kuko si buri gihe abantu babwira ikintu ushaka gukora ngo bagushyigikire edayeri kenshi nta nubwo bagushyigikira ni uguhora witeguye ijambo no kenshi nagiye mpura n'amano no kugira ngo na sheke isohoke hari abantu benshi bambwiye no hari abantu benshi nasabye ngo bamfashe gupabwishinga kugisohora bakampakanira batariko wowe ndibuka hari umuntu w'inshuti yanjye nzi kandi nzi ko afite amafaranga kandi n'inshuti n'ubu turabiseka hari kuri noheli ndamubwira nti wamfashije ukampa amafaranga nk'impima kino gitabo ko nigigurisha amafaranga azavamo nzayagusubiza nka kwishyura ariko iki gitabo gisohoke araseka arambwira ngo turi kuri noheli ngo abantu bari gusaba amafaranga ya fanta n'umuceri wa noheli wowe urimo uransaba y'igitabo
hariho abagenzi
batanini ati nta soni urasaba y'igitabo urimo uransaba miliyoni zingahe ngo z'igitabo igizwe n'ibiki ariko kuko nari niteguye ko ari bumpakanire sinemeye umutima wanjye kubabara hari n'undi nabibwiye nti wamfashije tugatekereza konegisiyo zawe abantu twakuramo amafaranga ni ukuri nzayabishyura ariko iki gitabo kigomba gusohoka ni inshuti yanjye cyane kandi arambwira ngo ndakubwira ko ibitabo bitagurishwa iyo bizinesi ugiyemo ntibaho nushaka wigumire ku mabuji wigumire ku bindi umuinterprete porofesiyoneli ariko rwose igitabo iyo bizinesi no ariko uyu munsi tuvugana igitabo muri periyode y'ukwezi n'igice amezi abiri sheke imaze kugurisha kopi 500
ni byinshi cyane
kwitegura guhora witeguye ijambo no ntutakaze ibyiringiro cyangwa kwizera wari ufite kuri wa muntu waguhaye heza cyangwa se iyo uhora utegereje ijambo no wiga gutekereza inzira zindi ni ukuvuga ngo nimba ntekereje gusaba Diane emiliyoni ngomba guhita nteganya nti Diane nayanga ndayakurashe
kwama na plombe mu buzima
ni ibintu nize kubera ko nagiye mbaho ubuzima nk'uko byanditse mu gitabo nta kintu na kimwe cyari plan A mu buzima bwanjye ibintu byinshi nahora nisanga muri plan B cyangwa plan B ni ukuvuga ngo Diane nimusaba emiliyo akayinyima ntabwo tuba abanzi ntitwangana ahubwo Diane nanyima emiliyo ndayikurahe niyo ndi bukure desa nabahe abantu batanu bari inyuma ya Diane bampa desa nkagwiza ya emiliyo
icyo ni cya kabiri. Icya gatatu cyafashije no gukora cyane, ntabwo kuko ntabwo nkunda gufata rakurusi. Rakurusi iyo ugeze imbere uhura na blokaje ugusubiza inyuma ukongera ugatangira urugendo rero.
Urabivugamo mu gitabo ingene wabaye umuhasla nka mama wawe, nawe nyine uvuga ko yari ameze gutya.
Yes, mama yari umukozi, nakuriye muri famiye ikora, ndakora nta kazi nsubiza inyuma, nta kazi nsuzugura. Nimba nshaka emiliyo Diane akaba atari buyampe, ariko inyuma ya Diane hakaba hari abantu batatu bari bumbwire ngo urakubura umuhanda iminsi itatu tuguhe tisami, ndabikora. Kuko njye ndashaka emiliyo akazi of course gafite kazima katankoresha icyaha kandi katankoresha ibyaha biri against amategeko y'igihugu bitandukanye n'amategeko y'igihugu cyangwa se ibyaha bidahuye n'ijambo ry'Imana. Ariko ndakora kandi sinjya ndekura inzozi zanjye. Ni ukuvuga ngo kwizera Imana, guhora witeguye ko abantu bakubwirano no gukora cyane. Kandi inzozi ntabwo zisohora mu munsi umwe cyangwa iminsi ibiri. Shefu yantwaye imyaka ibiri. Kandi imyaka ibiri y'akazi kenshi, y'amajoro menshi yo gutaha ndushye, nkongera ngasoma, nkongera agasubiramo manuscript, nkongera nkayikosora, nkongera gukora cyane. Abajene benshi rero, kubera ko n'ubundi tuba dufite amaraso ashyushye dushaka ibintu byihuta, ibintu biteye imbere, ibintu bibuja, akenshi iyo bidahise bibuja urababara, ukaba frise, ukarekura inzozi, ukarakara, icya mbere ni ugusobanukirwa ko inzozi ntizisohora mu munsi umwe, ibintu ntabwo bikoreka mu munsi umwe. Abantu bose bateye imbere byabafashe icyuya, byabafashe amaraso, byabafashe amajoro, byabafashe amarira y'igihe kirekire. Umuntu ashobora kubona shape ati ati uyu mudamu arakomeye yageze kure, ariko ntabwo bazi amarira narize inyuma y'iki
gitabo. Ukigisohora byaranaboneka kuri konti yawe ya Twitter, aho wabyuka ubona umengura umuntu arushe, hanyuma ukagenda ubandanya ubona icyizere utwenga ugira iki. Urabona ko ari urugendo rurerure wagitse.
Ni urugendo rurerure, ni urugendo rwanduhije, ni urugendo rwandwaje. Hari abantu badashobora kubimenya ko narwaye umutwe, nagiye ku binini by'umutwe. Hari abantu badashobora kubimenya, wenda mbivuze bwa mbere kuri Voice of America, hari abantu batabimenya ko narwaye umugongo kubera kwicara amasaha menshi yo gukora. Hari abantu badashobora kumenya ibintu byinshi byanyuze muri uru rugendo. Si nk'urugendo rwo gusohora shape gusa, urugendo rw'ubuzima bwanjye bw'imyaka yose 34 hari ibitari muri iki gitabo. Ariko urwo rugendo, ibintu nahuye nabyo kugira ngo ngere ahantu ushobora kubona kuraje no gutumika kwandika igitabo kigasohoka. So nabwira urubyiruko ngo ntabwo muri competition n'umuntu. Urugendo rwa Imana yakugeneye, take your time, fata umwanya wawe. Nta finish line, ntituri kwihutira ahantu ngo twese byane tugomba kuhagerera rimwe kandi dutandukanye.
Urakoze cyane Claude, ikaze ku Jude America no muri Sanga. Uduzi Jude Claude, uherereye he?
Ubujumbura.
Akabazo kawe kwa Barbara.
Ndaramukije umutumire.
Arakumva.
Inyunganizi n'ukuntu twaca twifuza ukungene woronka ico gitabo kumbure natwe tukagisoma, tugasanga akuyemo nk'ibintu byo kwiyunganya, kwita ku miso, ukuntu abantu benshi bari ku mashure bakora ibyo bakora n'imitwe mito yabo cyangwa ukuntu muri Afurika twikeneye. Kumva rero byasaba ko nibaza muri icyo kuntu icyo gitabo kiriwe kwinjira gufasha abantu batwikeneye, ndetse nawe atari imbere kuko yari kwinjira akiri imbuto ibyabo.
Urakoze cyane Claude Bujumbura, ugira umunsi mwiza. Barbara, ibitabo cyawe abifuza kugisoma kugira ngo kibafashe baragikura hehe?
Yes, abantu benshi ikibazo nagize, abantu benshi bagisabye mu Gifaransa. Iyo ni proje ukwayo, ni proje ukwayo isaba kukiyenterapureta, isaba haba kugishyira mu Gifaransa, haba kugishyira mu Kinyarwanda. Ni proje mbona nzakora mu gihe kiri imbere kitari ubu hafi, ariko kopi z'icyongereza wenda kubashaka igifaransa n'ikinyarwanda babe bambabariye gato y'abanyihanganire ko hari ibyo ngitunganya kugira ngo ndebe ko cyaba traduit cyasemurwa ariko abagishaka noneho kopi y'icyongereza nagerageje kucyandika mu cyongereza Diane ngira wabibonye icyongereza cyoroshye wagira ngo tuba turi kuganira
yego umuntu wese afite dukenya mu cyongereza aratahura n'ukuri biroroshye urayaga ufite mu gitabo cyawe
Yes, so nacyanditse mu buryo kandi numva ariyo style nazakomeza mu bindi bitabo ndandika kwandika mu rurimi abantu bumva kugira ngo dukonekse n'imitima so nkavuga ngo kiri mu cyongereza ikigali kirahari kiri ku malibreri cyangwa se ama bookshops hano i Kigali kuri Caritas ku Kirezi no kuri Charisma ariko kuri social media zanjye ndi kuri Twitter ndi kuri Facebook ndi kuri Instagram umuntu yanyandikira tukareba ukuntu tumufasha iyo kopi ikamugeraho kuko dukora n'ama delivery hano cyangwa tugashaka ukuntu tukigeza ku bantu ku bari hanze rero bashobora gusaba komande yacu twabafasha hanyuma abashaka kukigura online kiri kuri Amazon Kindle itanga soft copy unfortunately ntabwo turashyiraho hard copy ariko kiri kuri Amazon hari abantu bamaze kukigura kuri Amazon bakagisoma soft copy nabwo ndimo kureba uburyo hard copy ku buryo umuntu yakora order kuri Amazon bakamuderivaringa iwe mu rugo hard copy ndi kureba uburyo ibyo nabyo byakorwa uretse ko abantu badukurikiye bari hanze i Burayi muri Amerika no mu bindi bihugu bashobora kutwandikira kuri social media zacu nabo tugashaka ukuntu tubafasha hari aba diaspora abafite nk'abavandimwe cyangwa inshuti baje mu Rwanda bakanyandikira nkahita mbakorera autographe nkagiha uwo muntu akakimujyanira hanze nabo ntibabegimitse kumva ko nimba kitari kuri Amazon batakibona bashobora kunyandikira ku mbuga zitandukanye
imbuga ngurukana bumenyi zawe ziri official ni Vega Baba
so kuri Twitter Twitter nitwa at umuhoza bekom barbara cyangwa umuhoza b hanyuma kuri Instagram ni the Barbara Show be akarongo hasi Barbara akarongo show kuri Facebook ni Barbara umuhoza niyo banyandikira kuri Facebook you just type Barbara umuhoza
abariko baratwumva kuri VOA twataginze ko Barbara kuri Facebook aho twashyize ko muduhamagara murashobora gusonda ko muzakuja ku izina ryiwe ry'ukuri imbere ko nakira Norbert na David Barbara ubundi wewe uzwi cyane mu biganiro gusemura kubwira iki unaribaza ati kwandika n'izo wavuze kuri kurandika hari uwo kwitega vuba igitabo cyawe gisohoka mu majwi
ahubwo rero kugishyira mu gifaransa n'ikinyarwanda ni proje ntekereza kuzakora ariko siza vuba nko gukora audiobook ubu mfite proje yo kugishyira muri audiobook yo iri active iri active imana ishoboje umwaka utaha cyasohoka muri
audiobook
hanyuma abafrancophone n'abo mu kinyarwanda n'ikirundi babe banyihanganiye nzagikore muri audiobook fast
okay birumvikana bwawe n'aba francophone na gende mu francophone n'izindi n'igifaransa ariko igitabo kirumvikana no ku mu francophone aba atarize mu cyongereza cyangwa mu turagiso mu gatahura ego Norbert ikaje ku ijwi ry'Amerika no muri isanga twagutumiriye Barbara uherereye ka Norbert uherereye hehe Nyamasheke mu site dufite abakunzi banjye akabazo kawe kwa Barbara
ikintu cya mbere ni kubanza gushimira umutumirwa kuba yarabaye indwanyi akagira konshinge
murakoze cyane
ariko nashaka kukubaza umuntu uri Nyamasheke icyo gitabo ni ubuhe buryo kiyakibonamo bimworoheye
biroroshye cyane sinzi nimba ufite telefone ahantu cyangwa ahantu naguha nimero wahamagara bakagufasha tukareba uburyo icyo gitabo cyakugeraho nayiguha reka nyivuge ni 079 ku bari mu Rwanda 079 12 12 5 8 7 zero karindwi icyenda reka nsubiremo zero karindwi icyenda rimwe kabiri rimwe kabiri gatanu umunani karindwi
gatanu umunani karindwi
yego zero karindwi icyenda cumi na kabiri mirongo itanu umunani karindwi
none se kukibona bisaba iki igiciro kukibona kukigura
kigura ibihumbi cumi na birindwi iyo nimero ihita igisobanuro birambuye baguha nimero ya momo wakoherezaho noneho tukaba twanagikohereza aho uri twagishyira kuri bisi ukakizana cyangwa nimba ufite umuntu hano i Kigali waba uza muri ibyo bice akakikuzanira ibyo turabikora nta kibazo
ntabwo nasobanukiwe neza ahantu ukorera neza i Kigali kugira ngo numve ko ari ahantu hafi y'ibyo ntazi i Kigali n'ibindi
cyangwa ugeze i Kigali wanahamagara iyo nimero tukakikugezaho nta kibazo
nibaza ko watomokewe Claude Norbert Bambe ni hagira ikindi kibazo urashobora kumusanga ku ma twitter yiwe no kuri facebook akakubwira ugira umunsi mwiza nyamasheke
yego
David nawe we ikaze ku ijwi ry'Amerika cyangwa ikiyago na Barbara
murakoze cyane nanjye nitwa David Nsengimana merere mu karere ka Nyagatare mbere na mbere mbanze gusuhuza umutumirwa wacu n'abanyamakuru ba Voice of America mwese ndabasuhuje
murakoze
mbere na mbere nshimire umutumirwa ku ingingo nziza mwatugejejeho ariko nibazaga numvise ari ubuhamya bwiza ntabwo nabashije kuba nabona igitabo cyose ngo mbe nagisoma ariko nabonye poste ndayireba ndavuga nti nziza cyane avuga nti se nkawe nk'umwanditsi hari indi miryango ukorana nayo for example ukavuga uti nkanjye nkunda gusoma cyane nkunda ubuhamya nkunda kwigira ku bantu cyane akenshi nifuzaga niba byashoboka ukaba wakorana n'amakaminuza amwe n'amwe sinzi niba byagukundira icyakorwa cyose ndumva ntabwo bakwangira ndatekereza nagiraga nuko washaka uburyo cy'icyo gitabo cyawe wagishyira kuri platifomu runaka hanyuma nk'abanyeshuri nkange nkunda gukora ubushakashatsi cyane nimba icyo cyamfasha hanyuma usobanurire neza uburyo kishobora kuba nimba kigurwa jenoside waza kugisobanurira neza utubwire neza icyo bisaba kugira ngo ube wakizanira ubwawe ndetse hari ibindi bitabo ukunda kwandika bitajyanye n'ubwo bumwe watubwiye urugero ukandika nko ku mibereho y'abandi bantu kuko numvise ndi interested cyane utubwire cyane rwose
urakoze David reka Barbara kwishure Barbara niko nigwa
hewe wawu David urakoze cyane ko uduhamagaye ukaduha ibitekerezo reka nsubize mpereko cyane nta miryango nta bitabo bindi ndandika nagiye nandika utuntu dutandukanye ku mablogi n'ibiki ariko iki nicyo gitabo cyanjye cya mbere gusa ndatekereza ko nzandika ibindi bitabo kuko nasanze peteto ok reka ndetse kuvuga peteto nasanze iyo mpano nyifite
urayifite
ifite ibintu bitandukanye nakwandika imana ifashije muzabona n'ibindi bitabo icyo ni kimwe icya kabiri nta miryango yindi ndaprosha cyangwa se ndegera ngo dutangire gukorana muri campaign ya PR campaign kwamamaza igitabo twari twahereye kuri advertising isanzwe marketing isanzwe kugurisha ibitabo mu mabookshop atandukanye twari tutaragera kuri faze ya kabiri yo kugira ibindi bigo dufatanarenga nabyo dufatanya kugira ngo tugire ubutumwa bwiza dutanga ku rubyiruko ku miryango kuko harimo amatopiki atandukanye kuri ubwo rero ubu ngubu twari tukirimo navuga kwihaza cyangwa se kumekinga shuwa ngo abantu bashaka igitabo barakibonye kwanza kandi cyabashije kubageraho noneho nyuma akaba aribwo dutekereza uburyo tukigeza no kubandi bantu binyuze muri partnership ariko rakoze cyane kuduha igitekerezo cyiza ubwo tuzabyigaho turebe imiryango twafatanya kuko harimo ubutumwa butandukanye bwafasha abantu. Asuka David urakoze, thank you so much. That's a good one.
Ngirango ara tomokewe kandi uzobashikirako. Tafite na Claude kuri ndi murongo wa telefone n'undi mu Claude wundi. Claude kaze ku juri Amerika. Claude uratwumva? Uherereye ga Claude?
Nirereye mu Jumbura mu Birika mu Ngagara.
Eha, yarabaye Barbara arivugamo mu gitabo cyiwe. Ngarabaye mu Ngagara yarahize sisinga aravuga ma ica hibukira baje kugira itumbura banywa kaceka mu karu batamba bagira iki. Claude akabazo kawe kwa Barbara rero.
Akabazo kanje. Akabazo kanje nuko iyo kwandika n'ibitabo bijyanye n'imibereho y'abantu kugira abidandaza abantu batwara n'abisoma.
Imibereho y'abantu ushaka kuvuga iki?
Nashatse kuvuga kuko nabisomye ukuntu yagiye arandika guhera mu ntango y'ubuzima azana n'abidandaza kugira abantu bajye barabisoma agasoma ibyo yanditse.
Murakoze ugire umunsi mwiza.
Ego,
Barbara, reka akabazo ka Claude ndagahindukiza uramubwira ko ibyo yagusabye kwandika ku mibereho y'abantu uzobikora ariko hari amateme icyo twita amateme yandi wumva gukomera abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ari mu mutwe uzokora ko muri vuba bwa none.
Yego hari andi mateme ndi gukoraho ariko ni amateme ashobora kuzava muri shape ngira warabibonye byane ko kiri hezime hari ukuntu ntabwo byose biri muri detaye harimo rero hari amashapitire amwe yo muri shape zishaka kuzagura nkavanamo ibitabo kwabyo. Hari igitabo kindi ndi gutekereza kwandika. Yes, abasomye Shapes n'abasezerano nacyo nzabona ikindi
gitabo. Urakoze cyane, turakurindiriye mu nzira. Tufite na Kelly, Kelly kaje ku juri Amerika.
Urakoze.
Uherereye ga Kelly?
Uri
muri Namibia.
Yes.
Urakoze cyane. Akabazo kawe kwa Barbara.
Nasomye ku nyandiko z'umugenekazi numva ko atavukiye mu Rwanda ariko muri genocide atari mu Rwanda ariko agerageza gusapotinga abavikinzi ba genocide za 1994 nkagira ngo mubaze ibitabo bye yandika ese yaba akusanyiriza hamwe abavikinzi bose ko bavikinzi kuri benshi cyangwa yaba
Kelly ugume ku murongo wa telefone ndasaba imbabazi sinimbabazi saba mugabo twisigure kuri Barbara urumva nka Namibia ariko aradukurikira na mugabo ashobora kudukurikira kuri wezi itatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu koma ashobora kuba atari ko aradukurikira wenyine yasabye ko tumuhamagara atarumva ibyo twavuze hariho ibyo abajije bamaze kuvuga agume ku murongo umwishure hama ibyo utaravuga nabyo nyine ubihereko kibazo cyiza.
Yego reka wenda nsubiremo ku byo nari navuze igitabo kiri online kuri Amazon Kindle ni soft copy kuko ntabwo turashyiraho igitoka ku buryo Amazon yakwemprima igahita iguha hard copy ariko abantu basoma online ku matelefoni ku matablet iPad bashobora kukidownloadinga kugiteresharja kikabageraho bakagisoma tukaba twabivuze ariko nanone nk'uko nari nabivuze mfite abadiaspora batandukanye bagiye bakinywa icyo gitabo mu Rwanda bakaba bafite inshuti zaje gusura cyangwa se imiryango bakanyandikira kuri social media zanjye twazivuze kandi Voice of America mwazishizeho tukabasubiza tukabashakira ukuntu ibyo bitabo bigera ku bantu babo bakabibatwarira hard copy kuko hari umuntu ukubwira ngo njye ndashaka gusoma igitabo hard copy ntabwo nasoma igitabo soft copy so abo nabo twarabafashije numva aricyo namusubiza. Hanyuma ku kijyanye na genocide, ibi byacitse cyane, sinzi yabashije nimba supporting aba genocide survivors nimba naranditse kuri genocide.
Nandire sinabyumvise cyane byace bicika, ariko kubera tugiseke rikeri wasubiramo icyo gitabo, ikibazo cyawe Kelly
yagi
ikaba sinzi ubije ku bintu wenda ikaba akivuga yari yavuze ko yabonye ngira ngo yarasomye igitabo ko muri genocide utari mu Rwanda, ariko sinumvise aho yaganishije ikibazo, ngira ngo yashaka kumenya nimba hari icyo ufatisha aba tititu.
Okay, that's a good question. Muri script harimo a subchapter nanditse kuri onkle wanjye wapfuye muri genocide yaguye Rwamagana yitwaga Narcisse Rutayisire. Namwanditseho nandika gato mu ncamake iyo experience icyo yari ivuze kuri jyewe nk'umwana utari mu Rwanda mu gihe cya genocide. Mvugana nicyo byavugaga ku babyeyi bacu batari mu Rwanda mu gihe cya genocide, kandi babona ababo bapfa amanywa n'ijoro, mbivugaho mu ncamake wenda icyo naba ngisubije. Icya kabiri yabajije support fashisha abarokotse aba survivors. Hari support nyinshi ntanga, hari inshuti zanjye zimaze gusohora ibitabo, nagiye mbafasha mu gutegura ama launch yabo, nagiye mbakorera MC ku moderator nkayobora launch zabo, hari n'abandi barimo kwandika ndimo gufasha kugira ngo nabo bazandike kugeza igihe ibitabo byabo nabyo tuzabisohora. Hari inkuru nyinshi dufite zo kwandika z'amateka yacu, kandi abantu bafite uwo mutwaro cyane cyane abasurvivinze abarokotse genocide ndabumva bafite, reka mbivuge mu Cyongereza, they have a special place in my heart. Ahantu mu mutima wanjye nkereka abantu barokotse genocide. Rero ubu nabo hari abarimo gutegura ibitabo, hari nabo twabisohoye nkabafasha, ariko n'abari kubitegura nabo nteganya kuzabafasha, kuko it's part of our history, it's part of who we are and what we've been through. Mu ncamake ariko ibyo kubizi byane n'abadukurikiye babyumva, kwandika ni proje ndende, umuntu ashobora kwandika igitabo imyaka ibiri, imwe, itanu, icumi, umwaka, cyane cyane iyo ari igitabo kivuga ku buzima bwawe n'amarangamutima yawe, kiragora cyane kubera ko kigusaba kwinjira mu mutima ukagira ibintu bimwe na bimwe ucukura, uba warahambye, uzi ko wabihambye, ariko bigasaba ngo ubicukure wongere ubyumve kugira ngo umenye kubyandika. Umuntu nasoma igitabo cyawe azagisome acyumve neza, kuko wagishyizemo amarangamutima, ama emosiyo y'ibyo wabayemo. Nubwo mfite ibitekerezo bitandukanye by'imishinga by'ibitabo nshaka gusohora, hari iyo aspe y'uko kwandika bifata igihe, hari na aspe y'uko bifata amafaranga, bitwara amafaranga. Ntafite uyu munsi, afite ubushobozi uyu munsi, ariko nzi ko buhoro buhoro tuzagerayo.
Ariko Barbara, umuntu aribaza, urumva watanguye kwandika 34 ufite imyaka 31, uri kuri 36 ku buzima bwawe, ntihakiriye kare rwose kwandika ku buzima bwawe, cyangwa hajogera igucari ku buzima bwa kabiri, part 1 part 2?
Nkubwire ikintu kimwe cyane, iyo concern, iyo hesitation ufite nanjye narayigize. N'abantu nahaye igitabo gusoma igitabo cyanjye ngo bampe feedback, bambwire nimba twagisohora, harimo umupapa ukuze wambwiye ati ariko se wa mwana we umwandika iki kuri umwana? Reka abasaza n'abakecuru aribo bandika, kuko nibo babayeho, you haven't lived, turabaho. Ariko nkagira ku yindi kote n'abandi bambwira bati your story matters, inkuru yawe yafasha abantu benshi, ugomba kuyikora. Ibyo bintu byamaye inspiration yo gutangiza initiative cyangwa se initiative, gahunda yitwa our stories matter initiative. Iyo initiative iravuga ngo ni gahunda ishyigikira yuko inkuru zacu zihabwa agaciro. Jyewe ashobora kuba mbaye imyaka 36 niyo mfite uyu munsi, ariko inkuru yanjye ifite agaciro. inkuru yanjye ifite agaciro, inkuru yawe Diane ifite agaciro. Ndinde kuvuga ngo inkuru yawe nta gaciro ifite. Who am I to invalidate your story?
Yeah.
Who am I to invalidate the story of someone listening to us? Ndinde kugira ngo inkuru y'umuntu dukurikiye yitesha agaciro, kandi ari ubuzima bwe, kandi ari ibintu yabayemo. So, iyo gahunda yitangije naravuze nti no, reka dutangire gahunda mu Banyarwanda, mu Banyafurika yo kubara inkuru zacu. Let's tell our stories. Kubera ko akenshi dutegereza ko umuzungu aza Londres cyangwa se akava muri Amerika akaza agatembera i Kigali iminsi itatu cy'umweru ngo ngiye kwandika igitabo ku buzima i Kigali. Kandi twebwe turi i Kigali cyangwa se wowe udukurikiye wicaye i Bujumbura cyangwa se uri Namibia, uri Mozambique cyangwa whoever ahari afite inkuru, ariko kuko umuzungu atayanditse ngo ntabwo iyo nkuru iri valid. Ninde se kugira ngo ahakane inkuru yawe, yange
inkuru y'umuntu we kuri make.
Natangije iyo gahunda kugira ngo twese tuvuge amakuru y'ubuzima bwacu, tubashe gufashanya dukoresheje experience. Si bose bazandika ibitabo, je sais bien, hari n'abatazabisohora, hari n'uwakwandika igitabo akavuga ati ibintu birimo ntabwo byajya hanze, ndepima kopi imwe gusa. Ariko write something, leave a legacy, siga amateka y'ubuzima bwawe, hanyuma ugire umuntu umenyesha. Peut-être abana bawe, abana bazakuvaho bazakenera kumenya amakuru y'ubuzima bwawe. Bishobora no kutaba igitabo, bikaba documentary film, ukaba wasohora documentary y'iminota 20 cyangwa 15. But tell your story, let's tell our stories. Nibwo rero iyo gahunda nayitangije kugira ngo iyo gahunda niyo izajya ifasha gusohora n'ibitabo by'abandi bantu. Validate our stories.
Urakoze
cyane. Ntabwo mfite imbaraga zo kukubwira Diane ngo inkuru yawe nta kivuze ngo because cyangwa sati
kuko uribuka n'ibintu usoma igitabo cya babaha, uribuka ibintu bitonya ugenda Uganda mwimuka, papa wari nka akazimi UNICEF donc mutagifungura amasi kubera jenoside yo mu Rwanda, mugira utuntu duto duto ubaza ko kugira ngo utangure kwandika ku myaka mike, sindiko ndavuga ko ari mike ariko ku myaka tutamenyereye kwandika ko umwana nuko ategurwa, mama wawe yaragutegura yivuga mu bitabo kuzanira amakarne uzura ama agenda ya banki uzura ndikamo utuntu duto duto, ababyeyi bafite ugwahera uhara kugira ngo umwana azure indashika kuri iyo myaka, hari twese yibuka, hariho abatibuka ibintu byinshi mu bwana bwawe, ariko wowe ukibuka usoma igitabo uribuka ingene mwurira indege muvuye Bujumbura muja Kampala, ingene mwagira ibihe, ingene winjiye mu nzu nshasha ukavuga ati ni inzu nziza gusumbiyo n'abamo, umubyeyi nugwahera uhara afite kugira ngo umwana azoshika hagera nubwo yose imyaka 18 avuga ibyo yabaye.
Ikintu cya mbere ababyeyi bafite uruhare, bafite uruhare rwo kuvalidating our stories cyangwa guha agaciro inkuru z'abana. And how do we do it? Ni gute tubikora? Icya mbere nk'ababyeyi ugomba guha umwana wawe umwanya akakubwira inkuru ye. Reka tubitangira ari bitoya. Ufite umwana w'imyaka 3, iyi ni exercise njya nkora iyo ntashye ngeze mu rugo. Iyo ntashye ngeze mu rugo mfite abana babiri, umwe afite imyaka 10 undi afite imyaka 5. Ndicara ngafata uw'imyaka 10 nkamubwira nti nganiriza uko umunsi wawe wagenze. Akambwira uw'imyaka 10 kuko we aranakuze azi kwandika, we namuguriye karne, namuguriye agenda nabyiki ndambwira ati ujye wandika ibintu byakubayeho, niko nareze niko nakuze. Ariko iyo nicaje umwana nkamwigisha kuvuga, nkamwigisha maybe bishobora kuba ko biterwa n'uko ndi umukomunikata, ndi umuntu wize communication, ntekereza gutyo. Ariko wenda n'abandi babyeyi twakwitoza kumva abana, wumve kugira ngo mutega amatwi, kugira ngo wumve, ntumutega amatwi kugira ngo umukosore, ntumutega amatwi kugira ngo umubwire icyo utekereza. No, mutega amatwi kugira ngo wumve ibyo ashaka kukubwira. Validate your child's story. Noneho niba akuze azi no kwandika, mwigishe kwandika ubuzima bwe. Just one page, page imwe, nagiye ku ishuri nakinnye n'uyu mwana, twakinnye, twaganiriye, mubiganire, umuhe agaciro, umuhe uwo mwanya. Umutoya mfite wa 5 ntabwo aramenya kwandika, ariko nawe muha iminota nkamubwira nti tuganire, tukaganira aho mbyanye mbwira uko byagenze, mbwira uko umunsi wagenze. Nawe nakura nzamuha kamwe mbabwira kwandika. Ikintu nabwira ababyeyi cya mbere, iga igaguha abana bawe umwanya uburezi uburezi bushingiye kwanza mu guha abana umwanya abana bawe umwanya bakubwire ibiri mu mitima yabo bakubwire ibitekerezo bafite mu byandike nyesefise I'm not perfect ntabwo ndi intungane ngo mbikora buri munsi nshobora kumara n'ukwezi byaransize kubera ubuzima kwiruka n'ibiki ariko ni ikintu nibuka icyo ni icya mbere icya kabiri itoze gusomera abana ababyeyi tugura ibitabo dusomera abana twigisha abana gusoma bakiri bato nibakura bazabikunda kandi umwana usoma ashobora kwandika
ego urakoze cyane Barbara turetse na Emmanuel kuri indi murongo wa telefone Emmanuel ikaze kujya Amerika
hano Kampala Kampala
Kampala akabazo kawe kwa Barbara
Kampala hano ibiganiro byumvishije ni byiza cyane ibwo nende bene ari nzo ya n'igitabo ya sandi yanditse nyine umuntu yakigura nyine abanyigira nyine bari ni basoma nk'aya magambo ya byanditsemo
ubuze ndakumvise neza Emmanuel
ndetse namwandikiye mubwira ngo yanyereza umwanya yakigura agisoma ayabwo nyine ukuntu yahinduye ubuzima bwe nkabimenya nanjye ni yo mpamvu nabyifuzaga
ushaka kumenya aho bikura
Kampala ni Kampala niho nkorera byiza
Barbara
umuntu uri Kampala nawe namusaba kuza kunyandikira kuri social media zanjye kuko hari kopi zizaba ziri Kampala nko mu byumweru nka bibiri ku buryo n'abantu bari Uganda bagura icyo gitabo nta kibazo
mwibutse gato aho bikorohera kwandika Barbara mwibutse handle ya Twitter yawe inyabihu uramba barira inyabihu ni mu Rwanda aho onye
ni mu majyaruguru mu Rwanda
akabazo kawe kwa Barbara
ikibazo nashaka kumubaza ntabwo nabashije gukurikira neza ikiganiro bitewe n'ahantu ndi nifashishije urubuga rwa Facebook ariko nagira ngo mubaze hari umucuruzi wikoreraga witwa Haji bamuhimbaga Haji yakoreraga mu karere ka Muhanga ku muhanda nk'uyu Kigali mu by'ukuri nyuma mu minsi ishize yaje kugwa muri manka n'ukwirwa kwa manka yaje guhomba akagaragaza ko yasubiye ku rwego rwo hasi cyane kugeza ubwo abantu bagenda batamubona mu cyubahiro yari afite gicuruza asigaye amubona nk'umuntu uri hasi nk'abandi yabakeneye gusa nawe nagira ngo mbaze Barbara ese umuntu nk'uwo nguwo wari warageze ku rwego rwo kuba yakomeza akarengana n'igihugu bitewe no kwikorera ibikorwa bye akaba yarasubiye hasi umuntu nk'uwo we yamufasha iki ko hari abantu benshi bameze nk'abo ngabo batera imbere ariko nyuma bakongera subira hasi murakoze
urakoze ubwire umunsi mwiza baba harika ijambo gufasha turishemo impanuro kuko gufasha bava confused ati ndamuha amahera ngiriki ariko abantu nkabo nk'umuntu umugwiza atunga wobahanurike
yes hari ikintu nshaka kuvuga ijambo ry'Imana rivuga ngo amafaranga ngo amera amababa akaguruka amafaranga amera amababa akaguruka akagenda kimwe n'uko ashobora kumera amababa akagaruka agusanga akaguruka agusanga kandi n'isi mu buzima tubaho hari umwijima hari umucyo hari igitondo hari ijoro hari ibihe byo gukira hari ibihe byo gukena gukena tuba mu buzima bugera bushimbagurika umuntu nk'uwo nguwo rero ikintu cya mbere namubwira ko bibaho mu buzima buri ikibazo cya mbere dukunze kugira nk'abantu ni ukwiyakira biragora kwiyakira kwakira ngo ejo nari umukire uyu munsi ndi umukene ndasaba kandi hari n'urwego umuntu agira sindi expert ariko mu nama mubyenge naba mfite uko bungana ubundi nama namugira cyangwa icyo navuga ni uko kumva umuntu akiri muzima ahumeka umwuka w'abazima amahirwe ashobora kumusekera igihe atazi umunsi atazi icya mbere ni ukwiyakira wamara kwiyakira ukagira kwizera ko n'indi mana ikigutunze kiriho ni uko n'ejo igiti cyashibuka ejo igiti basemye gishobora gushibuka kikongera kikabaho nubwo yaba yarahombye kuko siwe muntu wa mbere uhombye ariko ejo ashobora guhura n'umuntu uhindura ubuzima bwe abyizeye ashobora gukora akagira ikindi kintu azamukiraho hajinda munsi twajyaga tunyura aho hantu yaguraga tukagura amaburosheti n'amandazi ejo bundi ashobora kugira igitekerezo kuko iyo imana ikigukije ubuzima byane iba ikigukije n'amahirwe menshi ejo ashobora kugira ikindi gitekerezo undi muntu ataratekerezaho muri iki gihugu habe na kimwe icyo gitekerezo kikamuzamura kikanamurenza urwego yari ariho agikora bizinesi njyewe rero umuntu uriho muha amahirwe yo gutera imbere menshi cyane gusa nkavuga mu gutera imbere kwawe dushingiye ku buryo wiyakira uburyo umenya icyo ukora kuko hari n'abantu bari barateye imbere basubiye inyuma akarwara agahinda akarwara depression ikamufatira akagenda akicwa n'agahinda akaba ataharije cyangwa se akamugazwa na regret n'ibyo yicuza n'ibyo yifuzaga atarimo kubona bikamuparariza ntabashe kureba amahirwe kuko ubuzima tubaho iyo dukanuye tubona byinshi iyo ukanuye ukareba neza ushobora gukanura ukabona opportunity ahantu undi muntu wese atabonye wowe iyo opportunity wayibona imana ikayiguheramo umugisha n'ahandi namubwira ko isi tubamo ni gatebe gatoki bakomeye hari aborohewe bazaba bakomeye niko isi imeze niko ubuzima bumeze ariko uyu munsi amaso yawe arakwereka
urakoze cyane baba mu masegonda make akajambo kanyumubwira batwumvirije muri ino saha yose kajyanye na step kumwe ni muri shipping ubuzima bwawe bugira iki mu masegonda make ko bakaza
yes abantu bankurikiye nababwira ngo ubuzima ubayeho wabubyaza uwuhe musaruro what can you get out of the life you are living or you have lived amateka yawe pase yawe wayibyaza uwuhe musaruro how can you use experiences zawe ni gute wakoresha inararibonye ryawe
urakoze cyane
ibyaje umusaruro
urakoze cyane Barbara umuhoza ko wadusangije biri muri chef tukwifurije kubandanya ugira amahirwe masa mu bikorwa byawe bitandukanye
urakoze cyane cyane n'abadukurikiye murakoze
kureka na jenoside nshimira abadukurikiye bari ku mihingo ine yose y'isi mu Rwanda mu Burundi hatandukanye mwakoze cyane na Lidiane nahaje n'abategure nongera ndabashikiriza ikiganiro mu isanga cya kiremeshereje mu studio y'ijwi rya Amerika Washington DC Nadia Taha na Ingenieur Patrick mwakoze nimwe mwatumiye amajwi ashika hirya no hino ku isi ahanje turaza kuba turi kumwe igihe cy'isaha 12 mu makuru azo bagezeho mu karere k'ibiyaga bigari mu kurindira ndabikwije kubandanya mubanirwa mu byo muri mu byose umugoroba mwiza Thank you.
Thank you.